Bamphinde nginibingelele kahle ke bazalwane nonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Kumnandi kakhulu ukuhlanganyela nani ezwini likaNkulunkulu. Siyibandla elikholwayo ukuthi uma sivula iBhayibheli uNkulunkulu uyakhuluma, uma sivumela iBhayibheli ukuthi likhulume sizwa ivoice kaNkulunkulu ekhulumisana nathi edala impilo entsha kithi ngezwi lakhe. Makabonge uJesu. So ke siyaqhubeka nentshumayelo zethu ezisihloko sazo zithi bheka uNkulunkulu. Sibheka uNkulunkulu nobunjalo bakhe, lento ebizwa ngolimi lwesiNgisi babiza bathi yini kambe? Cha, ama-attributes kaNkulunkulu. Amen. I'm just testing you ukuthi niphapheme. Kubhaliwe lapha, bengifuna ukuza ukuthi niphapheme yini. So sibheka ama-attributes kaNkulunkulu. So namhlanje sibheka enye yama-attributes asemqoka kaNkulunkulu ekhuluma ngobungcwele bukaNkulunkulu. Kwi-passage yethu le ulumka asifundele yona u-Isaiah 6 verse 1 kuya ku-7 sibheka ke ngaphansi kwesihloko esithi uNkulunkulu ungcwele. Makabonge uJesu. So ke ileyo nto esizobe sikhuluma ngayo namhlanje, engicabanga ukuthi u-Isaiah uyiveza kangcono kule experience yakhe la embulekelwa khona uNkulunkulu nobunjalo bakhe, ukuthi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unguNkulunkulu ongcwele. Ngizocela sithobise amakhanda sicela uNkulunkulu ukuthi asize iindlebe zethu neenhliziyo zethu. Baba ongcwele, siphendukela ezwini lakho. Baba wethu onamandla onke, siyabonga kakhulu ngeBhayibheli. Siyakholwa futhi ukuthi uNkulunkulu wethu omuhle, njengoba silivula sizozwa iphimbo lakho, sikwazi ukubona ukuzambula kwakho ukuthi unguNkulunkulu onjani emapheyijini eBhayibheli, ukuze uNkulunkulu wethu ongcwele sikukhonze ngendlela ekufanele njengoNkulunkulu ongcwele. Siza kukuphila kwethu uvule izindlebe zethu, uthambise nezinhliziyo zethu, silamukele izwi lakho njengezwi likaNkulunkulu. Uhlangabezane nathi ngamunye ngamunye kwi-point of our needs. Sisalalela wena ukhuluma phakathi kwethu, wambule ubuhle bakho, usisize ukuba uNkulunkulu wethu omuhle. Samukele izwi lakho ukuze lisize ukuphila kwethu. Ngiyakhuleka ukuthi ungisize nami imicabango yami namazwi ami kube yilokho kwamukelakayo kuwe, ukuze ukuzambula kwakho phakathi kwethu uNkulunkulu wethu namandla onke kudonsele iy'nhliziyo zethu zonke kuwe. Baba wethu namandla onke, kube ludumo kuwe ngenxa kaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngiyacabanga ukuthi sonke siyabantu abawuthandayo umculo, njengoba kade sibona kuhlatshelelwa. Wonke umuntu uyanyakaza, unendlela expressa ngayo uma elalela umculo. Umculo uyinto enhle kakhulu, uyisipho esivela kuNkulunkulu. Umculo ukwazi ukuthi uthathe into esingakwazi ukuyicommunicate ngamazwi ngokupheleleyo, ukwazi ukuyiveza umculo, ukwazi ukuyi-expressa leyo nto. Kakhulu uma sikhonza uNkulunkulu njengoba sihlabelela amaculo okukhonza uNkulunkulu, siyacabanga ngala maculo, sibheka intshumayelo esizobe siyilalela, sithatha amaculo azosisiza ukuthi alungise ukucabanga kwethu nomqondo wethu, asilungisele ukuthi uma sekufika isikhathi sokulalela intshumayelo, iy'nhliziyo zethu zibe zivulekele ukwamukela izwi likaNkulunkulu nokumuzwa uNkulunkulu ekhulumisana nathi. So-ke umculo uyinto enhle kakhulu, uyinto ethandekayo kithina sonke. Ngilalela iy'nhlobo ezahlukene zomculo njengomntwana kaNkulunkulu. Ngilalela ne-reggae music, ngiyayithanda i-reggae music. Uzothi awu umfundisi, umculo wabahedeni lo umculo okusalayo. Okay, umculo u-right as long ma ungekho vulgar. Umculo uyisipho, umculo omubi, umculo o-vulgar, one-language engcolile, nonamagama a-suggestive. Kuyezwakala bazalwane? Otherwise umculo u-right. Kuyezwakala? Ufuna uphume kulo mqondo wokusonto, ucabanga ukuthi umuntu umzalwane kuzofanele uhlale ulalele ama-chorus njalo. Qha, iBhayibheli liyi-boundary. Ukuba umKristu is normal, ukungabi umKristu is abnormal. Kunjengenhlanzi uma uyikhipha emanzini uyibeka ngaphandle akiyona indawo inhlanzi edalela ukuphila kuyo le kuyezwakala so ke ibhayibheli liset iboundary yomntwana kaNkulunkulu within le boundary you free amen bezalwane abanye bena bakwazi nokuthi kuyajatshulwa nje enkosini umuntu umhlolo ehlala echukula acabanga ukuthi ukuba kumoya umuntu Ni-serious. Omunye hlale ehlinile nje ngazi ukuthi kuyanuka. Acabanga ukuthi umuntu kumoya uma yenza nje. Kuyenzakala zonke lezi zinto zixosha abantu abangakholwa nje abazibone ngathi asisile kanti. Vele lezi zinto ey'njalo ayisile. Funa siyiyeke nje. Umuntu ongakholwa funeka azi ukuthi ukukholwa yinto emnandi. Amen bazalwane. So izwi likaNkulunkulu lisethe ama-boundaries aseqeni ngale la si-free. Within ama boundaries ezulu kaNkulunkulu phila nje ube umuntu uma ukhuluma neheden nje ukhuluma into e-straight evuthiwe enokuhlakanipha njengomntwana kaNkulunkulu ungacabanga kufanele ukujikijela ivesi sonke isikhathi yabo lethi silimaza nakwipolitiki nje abantu abayamakristu angene kwipolitiki ubone nomqondo omncane ucabanga ukuthi iplatform yepolitiki ipulpit uyabona akuyona ipulpit iplatform yepolitiki kumele ukuyodemonstrate i-wisdom phakathi kwabantu abangakholwa bacabanga ukuthi yini le lo muntu anayo thina esingenayo do you get that manje yabona nje ukuthi nalaba bazalwane abalapha nje imiqondo mncane ucabanga ukuthi sonke isikhathi fanele hlale vula ibhayibheli nje cha uma uyipolitician ekholwayo demonstrate wisdom makabe ngijose okay asibuye lapho sengiyankanta kakhulu sengimdala kuvuka izinto eziningi uma ngikhuluma makabe ngijese so ke uthi omunye umbhali omdala uPlato obizwa ngoPlato labo abafunda amafilosofi uthi umculo unikeza ingqondo izimpiko ukuba undize uphinde futhi unikeze ikhono lokundiza emcabangweni womuntu umculo nempilo ezintweni zonke ukhuluma nomculo ngomculo bazalwane so kuyiqiniso ke lokho njengabantu abathandayo umculo I want ukuthi siyaqonda ukuthi iculo lokuqala elirekhodwe eBhayibhelini litholakala kuphi likhuluma ngani makabonga uJesu iculo lokuqala elilotshwe eBhayibhelini silithola encwadini kaExodus esahlukweni sika 15 makabonga uJesu neiculo lokugcina elilotshwe eBhayibhelini silithola encwadini yesambulo isahluko sika 15 makabonga uJesu womabili lamaculo akhuluma ngobungcwele bukaNkulunkulu kuyezwakala abazalwane elokuqala iculo elirekhodwe eBhayibhelini likhuluma ngobungcwele bukaNkulunkulu ku-Exodus 15 elokugcina elikhuluma elilotshwe eBhayibhelini likhuluma ngobungcwele bukaNkulunkulu encwadini yesambulo isahluko sika 15 makabonga uJesu so ke leli culo lika-Exodus liqhamuka la uNkulunkulu ekhulula khona abantwana bakwa-Israyeli ekugqineni eGibhithe makabonga uJesu siyaqonda ukuthi uNkulunkulu wabakhulula ngezinhlupho eziyishumi ezehlela izwe laseGibhithe nangelwandle olubomvu uNkulunkulu alahlukanisa abantwana bakhe bawela emhlabathini obuomileyo abahedeni izitha ezikaNkulunkulu zacabanga ukuthi zinokwazi nabo ukungena zihambe emhlabathini owomileyo zijaha abantwana bakaNkulunkulu zathi ziyangena uNkulunkulu wabuyisa amanzi zabhubha zonke makabonga uJesu lithi ngibhayibheli uma uMose esewele nabantwana bakaNkulunkulu ewele ngaphesheya kolwandle olubovu izitha sezibhubhile wahola isizwe sakwa-Israyeli ngeculo makabonga uJesu ivesi elikwazi ukuhlanganisa kahle
amagama ayekuleliculo abalihlabelelayo emveni kokuchitheka kwezitha zabo silithole incwadi ka Exodus 15 verse 11 la kufundeka khona kanje leliculo lalihamba kanje libuza lombuzo ngubani onjengawe Jehova phakathi kwawo uNkulunkulu ngubani onjengawe okhazimula ngokungcwele owesabeka ngezibongo owenza izimangaliso na makabonga uJesu. Lele vesi lisihlanganisela igist yeculo lonke elilapha ku-Exodus 15 uMoses ahola abantwana bakwaNkulunkulu ukuba balihlabelele behlabelele uludumo lukaNkulunkulu baselebrate ubungcwele bukaNkulunkulu. Umphostoli uJohane naye unikezwa uNkulunkulu iprivilege yokulunguza kwifuture ukuthi uma ulaka likaThixo oluzokwehlela bonke abantu abangamesaba uNkulunkulu abangaphendukanga bakholwa nguJesu kuyokwenzekani makabonga uJesu mhla uNkulunkulu ezogoqa ihistory uSathane nabalandeli bakhe bathathwe bayogcinwa endaweni ebafanele bese kuthi abantwana bakaNkulunkulu bezophila emhlabeni omusha nakwizulu elisha uJohane alibona lehle ezulwini kuNkulunkulu. IBhayibheli-ke lithi ngesikhathi uNkulunkulu emlunguzisa uJohane wabona abazalwane ababekade bekholwa uNkulunkulu bethembekile kuNkulunkulu against umthetho kaMphiko uKristu okwababangela ukuthi babulawe ngenxa yokukholwa ngoba umthetho kaMphiko uKristu wawumelene nokuthi abantu bakholwe uNkulunkulu. Bahlangene-ke around isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu embonweni kaJohane makabonga uJesu bayahlabelela-ke amen bazalwane. UJohane mthesambulweni sika 15 verse lika 3 kuya ku 4 bahlabelela igama likaMose. Back to Exodus 15 makabonga uJesu inceku kaNkulunkulu negama leyondlu bathi mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho Nkosi Nkulunkulu mnini mandla onke, zilungile ziqinisile izindlela zakho wena Nkosi yezizwe. Ngubani ongayikwesaba Nkosi adumise igama lakho na ngokuba wena ungcwele nezizwe zonke ziyakuza zikhuleke phambi kwakho ngokuba izenzo zakho zokulunga zibonakalisiwe. Elinye iculo leli amen bazalwane iculo letestamente elidala lihambisana neculo letestamente elisha amen bazalwane. Yile nto esikholwa yiyo ukuthi uNkulunkulu owenza umsebenzi etestamenteni elidala uNkulunkulu oqhubeka nokwambula umsebenzi wakhe etestamenteni elisha makabonga uJesu. So-ke phakathi kuka-Exodus 15 nesambulo 15 ubungcwele bukaNkulunkulu kukhulunywa ngabo kaningi ngoba businikeza lokho ayikho uNkulunkulu makabonga uJesu. Uma uNkulunkulu benomzimba njengami nawe umsika uma ungisika kuphuma igazi kuNkulunkulu bekuzophuma ubungcwele makabonga uJesu ngoba ungcwele. That is who he is. Amen bazalwane. So la madoda amabili anikezele ligunya noma le privilege ukuthi bakwazi ukulunguza ngale maphakadeni basikhombise into esazokwenzeka babhale ngazo makabonga uJesu bakhuluma ngokuthi iyodwa into ephindaphindwayo ngonkulunkulu ezulwini ungcwele 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 uJehova Sebaoth. That's it. Amen, bazalwane. Day and night, ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova Sebaoth. Makabonga uJesu. Wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. So ngokuba Isaiah 6 verse 3 nesambulo 4 verse 8 ileyo nto kuphele eshiwe ezulwini ngonkulunkulu. Nothing more. I'm sure ninotisile kade funda utatewethu Lumka ukuthi u-Isaiah uyasitshela ukuthi lesambulo sakhe senzeke kuphi nini. Uthi ngonyaka wokufa kwenkosi u-Uziya. Sorry. Kuyazwakala abazalwane. Futhi la mazwi afundiwe ayasinikeza isiqiniseko sokuthi u-Isaiah wawubona lo mbono ukuthi kuphi kahle hle. Asinalo ulwazi, asazi noma wabona lo mbono ethempelini elaliseJerusalem noma uNkulunkulu wavula ikhethini wambonakalisa, wambonisa imbono yangale ezulwini. Amen, bazalwane. Ngokwami-ke ngikholwa ukuthi wabona ngale ezulwini. Angikholwa ukuthi kwakusethempelini eJerusalem. Ngikholwa ukuthi ivision yayisezulwini uqobo la ebona khona uNkulunkulu esihlalweni sakhe ngqo sobukhosi, ebona nalezi idalwa ezingaphezulu kukaNkulunkulu nangaphezu kwesihlalo sakhe ezidizayinelwe zakhelwa zalungiswa zalungiselelwa ukuthi zenze lo msebenzi wokukhonza ebukhoneni balo Nkulunkulu ongcwele. Ayikho enye into eyenziwa ngamaserafu alungiselela ukuba khonze phambi kukaNkulunkulu. Impiko ziyisithupha zinemisebenzi emiselwe ukukhonza phambi kukaNkulunkulu. Amen, bazalwane. Amanye amaphiko amabili zisitha ubuso ngoba ayikwazi ukubhekana noNkulunkulu ongcwele. Amanye amaphiko zifihla izinyawo phambi kukaNkulunkulu ongcwele. Namanye amaphiko ziyandiza lezi dalwa around and above isihlalo sikaNkulunkulu zimusha ukuthi ungcwele. Ngiyathanda ukuthi sibheke izinto ezintathu ezisemqoka maqondana nobungcwele bukaNkulunkulu. Amen, bazalwane. Phuzu lokuqala engifuna silibheke elisemqoka ukuzibonakalisa kukaNkulunkulu ongcwele. Amen. Ngikusho kaningi lokho ukuthi uNkulunkulu kadlala umacashelana nathi eBhayibhelini. Inhloso yeBhayibheli ukusambulela uNkulunkulu nobunjalo bakhe. Ukuze kwambulekelweni uNkulunkulu nobunjalo bakhe sizibone ubuze bethu. Siphenduke. Silungisiswe. Akakho umuntu ophenduka ezonweni engakaze ambulekele ubungcwele bukaNkulunkulu. Ungalijoyina isonto, ujoyine nebandla njengoba liqala nje. Akukhathaleki ngisho ngathiwa selilidala, ulijoyine, ngiyakutshela wena ungene ufithe kahle kulo. Kodwa ungazani uNkulunkulu. Ukuphenduka ezonweni takes ukuthi ubhekane ngqo nokuthi uNkulunkulu ungcwele through ama-page eBhayibheli.
Amen, Basalo. Kuchazo kini ukuthi uNkulunkulu ungcwele. Amen, bazalwane. Ukuba ngcwele kuchaza ukwahlukaniselwa uNkulunkulu nezinhloso zakhe singakafiki kuNkulunkulu. Lelo gama nje, mina njengomntwana kaNkulunkulu, wena njengomntwana kaNkulunkulu, umele kube umqondo wakho njengomntwana kaNkulunkulu omisele ukuba ngcwele ngoba uNkulunkulu ungcwele, ubuso yilo mqondo ukuthi wena wahlukaniselwe uNkulunkulu nezinhloso zakhe. Amen, bazalwane. Zimbili izinto eyisemqoka kuverse 1 kuya ku 4. Into yokuqala ileyo ukuthi uIsaya ubona uJehova. Wabona uJehova. Verse 1. Ngomnyaka wokufa kwenkosi uUziya uthi uIsaya ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo. Umsila wengubo yakhe ugcwalisa ithempeli. Kuyezwakala abazalwane? So simele ukukholwa ukuthi uIsaya usethempelini, whether langalezulwini leli lasemhlabeni eliwumfanekiso walo noma ethempelini eJerusalem. Njengoba besengishilo ukuthi ngikholelwa ukuthi wayebonela ngale. Amen, bazalwane. Ngoba lezi zinto izinto zangale. Amen, bazalwane. Ayibonayo uIsaya la. So ke uIsaya uzungezwe umsila wengubo kaJehova. Niyayibona leyo nto? Ungaphambi kwakhe, ungemva kwakhe, umacala onke akhe. Umzungeze nxa zonke. Ngokujwayelekile uma umuntu ezo-crowd space sakho noma engena endaweni yakho, you retreat, uyahlehla. Amen, bazalwane. U-Isaiah akanayo leyo freedom. Lapho ekhona ukakwe umsila wengubo kaJehova. Bayangizwa bazalwane? Umkake nxa zonke. Amen, bazalwane. Ngisho bethuba ethanda ukubaleka noma ubethanda ukuhlehla noma ubethanda ukuresista, azikho lezi zinto kwi-reach yakhe. Makabonge uJesu. So ustuck. Amen, bazalwane. Ayikho into akwazi ukuyenza. Uma sidlulela ke entweni yesibili esemqoka kuverse 2 kuya ku 5, sibheka lento eyenziwa ngamaserafi. Amaserafi amemezela ubungcwele balo uNkulunkulu ku-Isaya ostuck, akwazi kuya ndawo. Amen, bazalwane. Uverse 2 kuya ku 4, iBhayibheli lithi ngaphezu kwakhe kwakumi amaserafi, yini lelo nalelo linamaphiko ayisithupha, ngamabili lamboza ubuso, nangamabili lamboza izinyawo, nangamabili landisa. Elinye lamemeza kwelinye lathi, ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova Sebaothi, wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. Izinsika zomnyango zathuthumela ngezwi lomemezayo, indlu yagcwala umusa. Wow, what a scene. Amen, bazalwane. So uIsaya ubona isihlalo senkosi uJehova. Uthi ngaphezu kwesihlalo. Amen, bazalwane. Senkosi yamakhosi kuna maseraf. Ana maphiko ayisithupha. Kuverse 2. Amen, bazalwane. Esinye isihlalo lesi bazalwane. Ngiyazi ukuthi umqondo wethu kungenzeka ukhungathwe zihlalo zamakhosi asemhlabeni. Zikhona ihlalo zendaba ezithabala. Amen, bazalwane. Zihle zinkulu zelusiwe. Amen, bazalwane. Zingalabo abakhethelwe ukubagada ihlalo zobungameli. Amen, bazalwane. Zelusiwe. Asikhohlwe ke ileso. Sibheke isihlalo senkosi yamakhosi nombusi wababusi uJehova uqobo lwakhe, nesakhe isihlalo sineyidalo azimelusile adingwelusi. Amen, bazalwane. Lezi zondaba ezitha zinabantu abelusondaba ezitha. Lezi zo-president zobongameli zinabantu ababelusile, ngisho be-driver kuney'moto ey'ningi ey'belusile. Lo akeluswa. Esinye isihlalo leso. Amen, bazalwane. EsikaJehova uqobo leso sibona ngo-Isaiah. Amen, bazalwane. Uma sebehlezi njengoba sizokubakhetha ngomhla ka 29 bayakhohlwa ukuthi bahlezi ehlalweni banana lamandlana abapika ngawo kwamanje njengoba becampaigna nje. Nenithi uma nikhona kuleyo mhlangano, uma bethu amandla seniyazi ukuthi faneke nithi akabani. Amen. Kodwa ngiyathanda nikhumbule ukuthi amandla angawomningi mandla onke uJehova uqobo lwakhe. Laba abahlezi ehlalweni ondaba ezitha noma ongameli bahlezi banamandla abawabolekwe yilo ongumnini mandla onke. Amen, bazalwane. Luyazi usuku lapha ababusi bethu bezawuma phambi kwalesi sihlalo esibonwa u-Isaiah. Niyangizwa bazalwane? Kuze usuku la wena mlaleli uzoma phambi kwalesi sihlalo esibonwa ngu-Isaiah. Lalela ukuthi uJohane uthini esambulweni sika 6 ivesi lika 15 kuya ku 17 ekhuluma ngalesi sihlalo senkosi yamakhosi. Uthi namakhosi endaba ezitha omhlaba nezikhulu obongameli nezinduna nabacebileyo nabanamandla nezigqila zonke nabakhululekileyo bacasha emhumeni nasemaweni ezintaba. Basebethi ezintabeni nasemaweni, welani phezu kwethu nisisithe ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewundlu, ngoba ubusuku olukhulu lolaka lwabo selufikile. Ngubanikwe namandla okuma na isihlalo lesi sibona u-Isaiah. Amen, amen, bazalwane. Cha, ngiyafuna ukuthi siyahlukanisa lento ukuze sibone lento ebonwa u-Isaiah, sikwazi uku-experience lento ya-experience u-Isaiah yokuthi phambi kwalo uNkulunkulu ongcwele, ongcwele, o-perfectly holy, uNkulunkulu ngobungcwele bakhe asipressa isoni ukuthi siqhamukele la singenaye enye i-option ngaphandle yokuvuma. Phambi kwalo uNkulunkulu ongcwele sivuma izono ukuze selapheke. Lama sebafike
adalelwe lomsebenzi wokukhonza phambi kwalo uNkulunkulu ongcwele simkhonzayo. Makabonge uJesu. Ungalingi mntwana kaNkulunkulu, uyenekele ekutheni ukhohlwe. Ziningi izinto ezenza sikhohlwe ukuthi kahlehle njengoba sila size kubani sizokwenzani. Makabonge uJesu. Uzela ukuzokhonza lo uNkulunkulu ongcwele. Befukune njalo hlala ekhaya ngoba udlala ngesikhathi sakho. Amen bazalwane. Thana uphume ekhaya uthi Nkosi, vula amehlo ami. I want to see you through the pages of the Bible. Siza umfundisi ashumayele ngendlela ezoveza ubuhle bakho through amakhasi eBhayibheli. Ukuze ngisizakale. Makabonge uJesu. Awasizwa amazwi omuntu. Awasizi amazwi ami. Ingakho la sibi entweni eyodwa ukuthi umuntu osukumayo azoma la usukumela umsebenzi owodwa wokuvula iBhayibheli. Atshele mina ngihlezi phansi ukuthi uNkulunkulu uthini. Masingayenzi leyo nto, phuma uhambe uyofuna amabandla enza leyo nto. Uma senza leyo nto, stay. Isikhathi lesokuthi kuhlukane ibandla kaNkulunkulu nendawo yokudlala bazalwane. Ngoba abantu abadlalayo baya bezinkulungwane, kuyezwakala bazalwane, uquqaba othi uma ngibheka ukuthi Inkosi mina kanti kwenzani. Kodwa uma usuthi uyalalela ubona ukuthi umdlalo. And usubangena umdlalo yazi. Bayakuthanda. Bayawuzwa. Kodwa usizi muntu. Makabonge uJesu. So ke igama lesiHebheru elichaza inkazimulo. Igama elithathwe egameni elichaza into esindayo, a waiting thing. Tenesisindo. Ngiyangizwa bazalwane. So ke uIsaiah ophambi kaNkulunkulu uzizwela uma ebheka inkazimulo nobungcwele bukaNkulunkulu uzizwela ecindezelekile epreswa isisindo senkazimulo nobungcwele bukaNkulunkulu. Makabonge uJesu. Impresa macala onke akakwazi ukubaleka, akakwazi ukuresista. He's hopeless and helpless phambi kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ubhekene ubuso nobuso noNkulunkulu omthathe munye nokhona nozayo. uNkulunkulu osezindaweni zonke nesikhathi esisodwa ongcwele. Can you imagine that? Imagine uvalelekela noJehova wedwa. Le ndawo igcwele nje umsila wengubo kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Umbulela ukubona isihlalo senkazimulo idalwa ezingakaze zithintwe yisono. Ayikwazi ukubhekana nalo hlezi esihlalweni sobukhosi. Zifihle ubuso bazo. Zafihle nenyawo zazo. Zikhuluma elinye nelinye iserafi. Ungcwele. 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 UJehova Sebaothi. Ilo uNkulunkulu esimkhonzayo. Sesimjwayele. Sungathi umngani wethu. uNkulunkulu esesimthatha kancane nje. Osekulula ukuthi sigulukudele nje. Sisikhohlise. Sithi sisebukhoneni bakhe. Amen bazalwane. Is another thing to be in the presence of God. Uyashintsha umuntu uma ekafika lapha. Amen bazalwane. Wenze njani? Yashintsha impilo.
sokubungcwele kuNkulunkulu buchaza ukuthi uNkulunkulu wahlukanishiwe ungcwele kafani nezinto ezinye makabonga uJesu uma ke leli gama lencazelo ilethwa kuNkulunkulu ichaza lento eshiwo uJohane lapha ku First John isahluko sika 1 verse lika 5 lapha ethi khona ubumnyama abukho kuye nakanye. Simple. There is no darkness kuNkulunkulu. None whatsoever. Amen bazalwane. And uJakobe uthi akalingwa na isono futhi kalingi muntu. Amen bazalwane. Ungcwele uNkulunkulu. Nesho lakhe lihlanzekile alikwazi ukubheka okungalungile. Amen bazalwane. Endakana kulinganiswa namuntu ebungcweleni bakhe. He is on the class of his own. Amen bazalwane. Isaiah late esahlukweni sika 40 verse lika 18 no 25 ubhala kanje emveni kwe experience yakhe esahlukweni sika 6 uthi niyakumfanisa uNkulunkulu nobani nimlinganise namuphi umfanekiso na niyakungifanisa nobani verse 25 ukuba ngifane naye usho ongcwele ukhona. I'm sure emveni kwe-experience u-Isaiah ayeseyibonile esahlukweni sika 6 noNkulunkulu uma uNkulunkulu ebuza lo mbuzo ngo-Isaiah u-Isaiah waphendula wathi akekho Nkosi. Kufanele bonke abamaziyo babe naleyo mpendulo akekho ofana naye. Iphuzu lesibili emveni kokuzambula kwakhe uNkulunkulu nobungcwele bakhe nobuhle bakhe bonke ukuvuma izono. Amen bazalwane. Ukwenza njani? Ukuvuma izono. Ngiyabona le nto namhlanje la umuntu anikele impilo yakhe kuJesu ehleka engazi ukuthi uthrowe liphathi bangizwa bazalwane. Niyawazi abantu abakholwa namhlanje anikele impilo yakhe kuJesu nje ijabule nje uyabona nje ungaze uthi uthokozise umfundisi noma lo oshumayelayo. Hayi, mina ngikhuluma ngokuphenduka ngenxa yokuthi ukhonfratwe ubungcwele bukaJehova uqobo lwakhe. Amen bazalwane. Ngoba ngesikhathi ubhekana ubuso nobuso noNkulunkulu ongcwele ila udiscover khona ukuthi umubi kangakanani. Ujabu khanyile waye omunye umculo ngithe umculo ngiyawuthanda. Umculo waye uhlabelela ethi wamuhle umuntu wamuhle ihamba. IBhayibheli lithi wamubi umuntu. Wamubi ehamba. Amen bazalwane. Akekho uzokutshela lokho. Uma uya kubantu ngisho abadinga olobuhle bazokuciciyela ngodaka bakuphahlele bakuphahlele bathi usulungile. IBhayibheli aliyenzi leyo nto bazalwane. Lithi nje hayi umumbi. Umumbi usudlule esibukweni sathi sibuke umuhle uJehova xakekile. Amen bazalwane. Okay. Asibheke into embili la eversini lika 5. Number 1, ubungcwele bukaNkulunkulu buyasesabisa isoni. Buyi threat. Ucabanga ukuthi yini into enza abantu bangafuni ukulalela la kushunyalwa khona ngoJesu? Amen. kungagcwala idakwa la. Lokho uhlobo lwabantu lingagcwala la. Uma sizokhuluma ngoNkulunkulu nje. Once wafaka uJesu owafa yaqala ingxaki, ingxaki. Wafanele sikhulume wafelani. Uyangena ke lapho. Wafa ngenxa yokuthi mina nawe sibabi. Amen. Mumbi umuntu. Awumubi ngaphandle. Ngaphandle uyakwazi ukuyizama yabo. Nami ngishefile ngikhanda. Ngoba ngiliyekile inwele ayisekho and aziziningi nokuba ziningi. So manje kubonakala ngazi ukuthi ngiyibulawela indlala nje ngisuka emaqaqazini yayibona. So kungcono kabi mangivele ngiyisuse nje. Ngaze ngibangela ukuthi imkhubeke uright umfundisi. Okay, ngiyakwazi ukuyilungisa le nkinga yangaphandle le yangaphakathi. Inkinga yami nawe le. Ihlula udaka le. Yabona nje umntana ulishayile nezingane yabo zilishayile udaka. Kodwa hayi hayi. Athu Jacobe lisibuko. Likhomba uhlakahla ungazange ulibone isibukweni. Akayi uhlakahla lika moya konakela ugcwele imbicu. And awukwazi ukuyigesha. Udinga yena. Amen. Amen bazalwa. Niyayizwa le nto. Asibuyeleni ke lapha. Verse 5. Uthi kuIsaiah phambi kwalo uNkulunkulu ongcwele ngase ngithi maye kubani? Maye kimi. Amen basalwa. Abantu abangakaze bama phambi kaJehova bayakwazi ukuthi bathi maye kwabanye abantu. Bayakwazi ukubona izinto ezingekho right nabanye abantu. Kulula ukubona lezo zinto. Kodwa uma ube wama phambi kaJehova. Ngithe ekuseni. Uma abazalwane bekwazi ukuma phambi kaJehova kungasolva ngisho inkinga yama divorce ebandleni likaThixo. Kuyezwakala? Kungaphela nengxabano. Ngoba ukuma phambi kaNkulunkulu kufike kutshele wenda ayikonakele. Unkosikazi wami naye athi uJehova ayikonakele lapho kuwe. Uma singami phambi kaThixo sikhombana sodwa. Ukuthi wena, i-problem wena. Kuhlakazeka imizi kubhidlika amabandla. Ngenxa yokuthi abantu abekho phambi kaJehova ongcwele. Kwenza sihluleke ukubekezelelana. Kwenza sihluleke ukuthi sithandane. Kwenza sihluleke ukuthi sibe munye. Ukungami phambi kaJehova. Into enhle ngoNkulunkulu ukutshela iqiniso. Eyakhe inhliziyo iyakukhohlisa. Hayi wena wonakele kakhulu wena. Amen. Amen bazalwane. Abanye bazofa baye esihogweni sebehlalile balalela ivangeli bekhohliswa inhliziyo. Inhliziyo hayi kubi kangamdinga uJesu wena. Bayikhulumela nje umfundisi umthembu yabo umsebenzi wakho kushumayela angikho la nginxa umsebenzi bazalwane. Amen. Ngikhuluma ngento engiyaziyo. Amen. Wangithola ngimubi. Bangitshela ukuthi ngimubi. Ngavuma ukuthi ngimubi. Wangilungisa ebubini bami. Usangilungisa nanamhlanje. Makabonge uJesu. Izwakala kahle lento bazalwayo. So ke uma kuyama phambi kaJehova uyazibonela. Amen bazalwane. Uthi kuIsaiah maye kubani? Kimi. Ngokuba ngiphelile. Esahlukweni sika 3 kuyena uIsaiah versini lika 11 uIsaiah ubekade ethe kwabanye abantu maye omubi. Kuyakuba kubi kuye ngokuba uyakubuyiselwa izenzo zezandla zakhe. Yayizwakala leyo. akakami phambi kaJehova. Maye komubi. Amen bazalwa. iBhayibheli limnandi man, hayi hayi. Amen. Uyazibonela ukuthi ungomunye wabantu ababi emveni kokuba ame phambi kukaJehova. Esahlukweni sika 6 uthi maye kimi. Not komubi. Kimi. Why? Ngokuba yimine ngimubi. Uyezwakala leyo? Niyayibona leyo? Uthi maye kimi ngokuba ngiphelile. Why? Ngokuba mehlo ami abonile uJehova uNkulunkulu wezulu. Before that, maye komubi. After the experience yokuma phambi kaJehova maye kimi. Amen bazalwane. Kubalulekile ukuthi sinothise ukuthi akhona esahlukweni sika 3 kuphela. Lapho Isaiah ememezele khona umaye, esahlukweni sika 5. Evesini lika 11 kefethi umemezele omaye abayisithupha ebabhekise kubantu. Umaye wesikhombisa ubhekise kuyena. Amen. Umaye kwababi uphenduke waba umaye kini. That's quite a change. Ushintsho lolo kufanele lukubuze ukuthi what has happened? Makabonga uJesu. Uma ingakaze yenzeke le movement within you, kweyakho inhliziyo wedwa. Amen bazalwane. Ungaphili impilo embetha ama excuses ukuthi nginjenjenje ngenxa. Kwenzeka ukuthi nokuthi ngenxa. Qhamukelelayo ngenxa yami. It's me. Amen bazalwane. Onakalile ama relationship nabantu ebebe right ngenxa yokuthi besingemile phambi kaJehova. Amen bazalwane. Sahlukana nabangani ebebe bahle endleleni ezulwini ngenxa yokuthi sihlulwe ukuma phambi kaNkulunkulu ongcwele okwazi ukwambula ubunjalo bethu. Uma uzozazi ukuthi kahlehle unjani, kuzokwenzeka ngoba una phambi kaNkulunkulu ongcwele, uqhamukele kumazini uNkulunkulu ukuthi ungcwele, ukwazi ukuyidiscover ukuthi kahlehle wena umubi kangakanani. Makabonga uJesu. Ukukwazi ukuzibona kuzokwenzeka ngoba ukwazi ukubona uNkulunkulu. Ngale kokubona uNkulunkulu awukwazi ukuzibona. Kahle hle awuzazi. Amen bazalwane. Into esibili la kuverse 5 akusikho into ukuthi ubungcwele baNkulunkulu buyi threat ebangela ukuthi sona sizibone ukuthi kahle hle siphelile phambi kaNkulunkulu. I'm ruined, said Isaiah. Ubungcwele bukaNkulunkulu bucindezela isoni ukuthi sivume izono. Siyezwana bazalwane. Uverse 6 b uthi ngokuba ngiphelile lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile futhi ngihlezi phakathi kwabantu abanezindebe ezinjani? Ezingcolile. Why? Ngokuba amehlo ami abonile iNkosi uJehova. Amen bazalwane. Ushintsho lulethwa ukuthi uIsaiah ubone bani? You got it. Uma uneview encane ngoNkulunkulu, kudalwa ukuthi uneview enkulu ngoqobo lwakho. Uyazi khona abantu abayi overestimate, abanenkinga yokucabanga ukuthi ba big. Amen, bazalwane. Niyakizwa. Anga angiphathi kuma ke kwathi umfundisi. Nani ke ngoba anini nibulawa ignorant kahle hle bazalwane. Abazalwane bahlabe baze baguqe ngamadolo beguqela indoda enye efana nomthembu. Aguqa umama ehluleka ukuguqela indoda yakhe ekhaya. Nezibhukubhuku ke zamadoda angakazi abone uNkulunkulu. Akazi ukuthi kwenzeka kanjani base bagcina epulpit. Zivumela ukukhothanyelwa kanjalo. Angifuni. And ngiyibalekela impilo yami yonke leyo nto. Ngigugile manje. Angifuni nje mina ukubona abazalwane kudlalwa ngabazalwane bekhothamela amadoda. Ubeze indoda kaNkulunkulu ngento eyakazi nje izidlule nasesiphambanweni. Uyizwa noma ivula umlomo ukuthi siphukuphuku lesilandeni epulpit. Okay, that's it. So embonweni kaIsaiah, inkazimulo kaNkulunkulu uthi uIsaiah igcwele ithempeli, umshila kaNkulunkulu nenkazimulo yakhe ugcwele ithempeli. Kodwa iculo lamaseraph lithi qha Isaiah, inkazimulo kaNkulunkulu igcwele umhlaba wonke. Ithempeli kahlehle alikwazi uku-accommodate inkazimulo kaNkulunkulu. Niyayibona le nto evesheni lika 4. IBhayibheli lithi izinsika zomnyango zenze njani? Zathuthumela. Ngoba uNkulunkulu mkhulu uNkulunkulu bazalwane and ungcwele. So ke uma ungakholwa mlaleli mzalwane uthola ithuba enjengaleli lokuthi uNkulunkulu azambule kuwe udlule ungakholwa. Let me tell you, uSathane ukuphehlela amanzi amnyama neshwa. Ngoba uNkulunkulu kazoshintsha ukuba ngcwele. That's our problem. Akakwazi ukushintsha ukuthi ungcwele. And mina nawe asikwazi ukushintsha ukuthi siyizona. Ayishintshi leyo nto. Ubani ofanele ashintshe? Imina. Not uNkulunkulu. Amen bazalwane. Zama-ke ukucabanga mhlobo wami ngokuthi ngolunye usuku lobu bungcwele bukaNkulunkulu. Angithi sibonile encwadini yesambulo 6. Ubungcwele bukaNkulunkulu nesihlalo sewundlu ikhulu lithi iBhayibheli zizofuna ukuthi intaba ziwele phezu kwazo ondaba ezithi nomungameli bethu makabonga uJesu. Amen bazalwane. Mhla iwundlu lehla nesihlalo sa sobukhosi zizohluleka ikhulu ehleze ihlalweni ezinhle ngeke ikwazi ukuma phambi kwesihlalo senkosi yamakhosi nombusi wababusi. Amen bazalwane. Lobo bungcwele buzo-closer down kithina. One by one, we're gonna have to stand before him. Amen bazalwane. Is ayiduhlezi la ubungcwele bukaNkulunkulu busebenzela wena kuKristu Jesu. Ngoba uJesu wathatha ubungcwele bakhe wabubeka phansi for the taking. Kunombani ozophenduka ezonweni akholwe nguye. Wathatha ubunqubu bethu nobungcola kwethu. Ngesikhathi elenge esiphambanweni amahlazo ethu ayephe kwakhe. Lithi iBhayibheli wamfulathela uThixo ngoba isono siyahlukanisa. Wahlukana uNkulunkulu Baba noNkulunkulu Ndodana. Yini enje ukuthi ucabanga ukuthi wena uSathane uzakutshela ukuthi uyunique uzokwazi wena nje ukuba nendlela yokungena ezulwini ngaphandle kaJesu. Ngeke. Amen bazalwane. Phuzu lesithathu nelokugcina kafishane ukuhlanzwa kwezono. Maye kimi ngokuba ngiphelile phambi kaNkulunkulu ongcwele. I'm done. Ngenxa yezono zami. Ngihlezi phakathi kwabantu abangcolile neendebe zami zingcolile ngiphelile. Sengishilo ukuthi inkinga yethu ileyo ukuthi uNkulunkulu ungcwele ngendlela engenakulinganiswa thina sonakele. Amen bazalwane, uNkulunkulu akakwazi ukushintsha ukuba ngcwele, nami angikwazi ukushintsha ukuba yisono. Amen bazalwane. Ileyo nto yenza kube likhulu kakhulu. Kodwa into enhle ukuthi uNkulunkulu usenzele umusa bazalwane omkhulu ngokususa ukulahlwa unembeza ngenxa yesono kulabo abakholwa uJesu. I'm not guilty phambi kaNkulunkulu. Ngithethelelwe. Ngimbeswe ubungcwele bukaJesu. Ngamukelekile kuNkulunkulu ngoba ungcwele okunesibono bami. Ngoba uJesu wafa endaweni yami. Ukuze izono zami zidediselwe kude nami. That's it. Akusekhona wami. Because I've got none. Ngenzela umusa. IBhayibheli lithi kepha landizela kimi elinye lamaseraf liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo elalilithabathe ngodlawu e-altari. 7 lathinta umlomo wami lathi bheka lokho kuthintile izindebe zakho, ububi bakho bususiwe nezono zakho zihlanguliwe. Amen bazalwane. For Isaiah, uNkulunkulu wasebenzisa ilahle. Niyayizwa le nto bazalwane. Uyena umlungisisi. He knows just the right tool to use for each person. Amen bazalwane. Wasebenzisa ilahle. Elalikuphi bazalwane? I-altar. I-altar kwakuyindawo yemnikelo ngenxa yezono. Amen bazalwane. Lelo lahle lalihlalele lapho kushisa iminikelo eyayenziwa ngabantwana bakaNkulunkulu ngenxa yezono zabo. Leyo mnikelo yayikhomba kuJesu. Makabonga uJesu. Oyiwundlu kaNkulunkulu elisusa isono sezwe. John 1:29. Makabonga uJesu. So ke isilwane sasibulawa mzalwane. Amen. Wawumisela ukuthi ubeke izandla phezu kwesilwane uvume izono zakho. Sibulawa isilwane. Sifa endaweni yakho njengomntwana kaNkulunkulu ngenxa yezono zakho. Makabonga uJesu. Uthi kumhlabelele imbulekelwe ile ndaba enhle. UJesu wafa ndaweni yami. Izono zami ziku njengenhlukano njenge Zona zilu ushilo njalo ushilo njalo ushilo njalo.
babu
Singiya
hamba
Singiya
hamba
Ego
kanye
Uyikaziliya
Ngehla
Uyangigcina
Uyangigcina
Mina
nasuthandwe
Ngiphathwa
njalo
Ngumu
Lonca
ngilize
nonca
Ola
we
Ngidlalifa
Yemko
Imfuyo
yami
Imfuyo
yami
Igcine
kahle
Igcine kahle
That's it
Amen,
uNkulunkulu
asisiza sivule
amehlo
Asidlali
It's
not a joke
So
sifeke isilwane
sikhomba
lo
owayezokufa
uJesu
uNkulunkulu
kungcwele
bazalwane
abangcwele
kuphela
bazobona
uNkulunkulu
ngaphandle
kobungcwele
ngeke
umbone
uNkulunkulu
Incwadi yamaHebheru
12 verse 14
iBhayibheli
lithi
zamelani
ukuthula
nabo
bonke
kanye
nokungcweliswa
ongenakho
angeyiboni
iNkosi
Amen
bazalwane
Abantu
abangcwele
babona
uNkulunkulu
ongcwele
Amen
bazalwane
Hayi
ngemizamo yabo
ngoba
belungiswe
Ayikho
into ayizayo
nokuyenza
ngaphandle
kokukhala.
Hathi
maye kimi.
uNkulunkulu
onomusa.
Unomusa
uNkulunkulu
mzalwane.
Wamfica
impilo yami
ingcolile
iyimbi.
Inhliziyo
yami iyimbi.
Ngisigelekeqe
ngihlukumeza
abantu.
Amen
bazalwane.
Amen.
Abantu abangcwele
bazobona
uNkulunkulu,
abantu
abangengcwele
ngeke
baze babeke
ngisisho
kuNkulunkulu.
Nansi
into ebuhlungu.
Ngeke
umbone
umdali
wakho.
Forever.
Ngenxa
yokuthi uthe
usahamba
emhlabeni
unethuba,
wakhetha
ukuqoma
impilo
yokonakala
nokungcola.
Wathi
uNkulunkulu
ekubiza
ngevangeli
lomusa
waqinisa
inhliziyo
nekhanda
lakho.
Ma
ususha
esihogweni
udliwa
impethu
yakhona,
you will
remember
that.
And
that will
be
a bitter
pain
forever.
Isaiah
59 verse
2,
uthi
kepha
ububi
benu.
Buna
hlukanisile
noNkulunkulu
nezono
zenu
zibusithile
ubuso
bakhe
kini
ukuba
angezwa.
Bengibuka
kuma
campaign
ama
politicians
ethu
kuhlanganiswe
ingxubevanga
amabandla
ahlangene
nibonile
le.
Nabefundisi
abadidekile
futhi
kuyinhlamba
nokubabiza
ngabefundisi
uhambe
uyomana
baheteni
uthi
ukhuleka
uNkulunkulu ongcwele
Amen
bazalwane
ngiyaza kanifuni ke lento engiyishoyo anginandaba sengimdala noma ngangangifuna doesn't matter ngisemncane yayingigadaza lo msengigugile manje anginandaba uzoyizwa yona kodwa akhuleke bakhuleka abantu abathi bamela uJesu basukuma nabamele lezi ngcubevange lezi za lenkolo yamandiya no Hare Krishna uyazi benzeni uHare Krishna wenze into efanele enziwa abazalwane uma bekuthiwa bebemazi lo Nkulunkulu wathi abaphinde emva kwakhe bamemezele idimoni lakhe lelalikhonzayo nabefundisi mbumbu Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna bayishumayele emasontweni mzalwane ukukhula enkosini kusezandleni zakho mhlasiyeke ukushumayela iBhayibheli la hamba ufuna amabandla ashumayela iBhayibheli ngoba uyofela la niyangisho bayazi leyo nto abazalwane I tell them now and then the day we stop ukushumayela iBhayibheli ukuvula le ncwadi and drag your nose to it go But if it's Shumayeli Bible, stick around. Go by, you need this. You need this. The Bible lethu uNkulunkulu izono ziyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu aneyazi leyo nto. Zenza uNkulunkulu angezwa. Umbuzo engifuna ukuba sidile nawo lapha pholi kuphi ithemba na ngoba ngemvelo mina nawe siyizoni ngemvelo siyizoni nangokuyikhethela amen bazalwane enhliziyo yami neyakho imbi do you know that wiza abantu bethu ayisibani bani nenhliziyo embi eh Wonke umuntu unenhliziyo enjani? Mhlawumbe ubungayazi leyo nto. Uma ungayazi kusho ukuthi ukhohliswa yona. Ikutshela ukuthi hayimbi, imbi. Lalela ukuthi uJeremiah uthini? Jeremiah 17 verse 9, inhliziyo injani bazalwane? Iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. Futhi imbi. Elesingisi lithi it is desperately wicked or desperately sick. That's our heart. Including me. That's a problem. Injani hlizi? Yakho. Injani? Imbi. Hlizo yami imbi. Idinga uJesu. Into embi kakhulu ngalokho ukuthi iyakhohlisa. Ucabanga ukuthi waye abantu bangakholwa. Bakhohliswa inhliziyo. Amen bazalwane. IBhayibheli lithi iyakhohlisa ngaphezu kwezinto zonke. And Mark 7 verse 20 to 23 uJesu lapho ukhuluma ngendaba yobubi benhliziyo uthi okuphumayo kumuntu yilokho okumdolisayo umuntu. Ngokuba ngaphakathi kuphi bazalwane enhliziyweni yabantu kuphuma imicabango emibi nobufebe bokubufebe khulumani bazalwane bula enhliziyweni kamfundisi ubufebe amen bazalwane nokweba kukuphi nokubulala kukuphi Aren't you amazed that you are a potential
murder. Any of us, we can kill. We can. Think about yourself when you're really angry. Have you ever been angry? I mean, ukashuke ngale ndlela ejulukisa kumakhaza. Kufa umuntu lapho. Ukuthi awukazi ubulala kusho ukuthi umsulu. Oh God. Amen bazalwane. Sorry bazalwane. Nokubulala, nokuphinga, nokufisa, nokushinga, nenkohliso, nokungabi namahloni, neso elibi, nokuhlambalaza, nokuzidla, nobuwula. That's me. Amen bazalwane. Ithemba likuphi? Kunokwenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu ongcwele kanje athi sona esifana nomthembu silungile? Ngaleke ukuthi onakalise ubuqotho bakhe. Kuyiqiniso ukuthi njalo? Yes. Kuyiqiniso futhi ukuthi ngilungile phambi kaThixo? Yes. Kwenzeke kanjani? UJesu wafa endaweni yami. That's it. Amen bazalwane. So ke impendulo siyithola lapha encwadini yesibili yabaseKorinto 5:21. Sengiyavala bazalwane. Usinikeza impendulo eclean ukuthi uNkulunkulu kwazi kanjani ukuthi athathe umthembu enenhliziyo embi kanjalo. Kuyezwakala abazalwane, athi umthembu ulungile. Ongasazanga isono, uJesu lo, wamenza isono ngenxa yethu. UNkulunkulu Baba lo wenza uJesu ini bazalwane? Isono ngenxa kabani? Ngenxa kamthembu. Ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu umile ukuthi inhlawulo yesono ingukufa. UJesu wafa. So uNkulunkulu mangikholwa uJesu, he is just ukuthi athi ngilungile. Ngoba inhlawulo yobona kwami yakhokhwa uJesu ngokuphelele. Niyayizwa leyo nto bazalwa? That's the heart of the gospel. Izo evangeli le. So kuma ukholwa usukuthi Nkosi, ngiyavuma ukuthi wathatha ubungcola kwami konke esiphambanweni, wabeka phansi ubungcwele bakho. For the taking, I'm taking it. Amen. Lithi iBhayibheli sembeswe ubungcwele bukaJesu. So uNkulunkulu yakwazi ukuthi athathe isono esinjengami athi silungile. Ngale kokukompromisa i-character ne-integrity yakhe. Ngenxa kaJesu. Amen. Ingakho kubalulekile ukuthi umuntu amukele uJesu. Ngale kokwamukela uJesu, ufile usezonweni zakho. Indaba yakhe iqala mhla uphenduka. Uthi Nkosi, ngiyavuma ukuthi wafe esiphambanweni ngenxa yamahlazo nokungcola kwami. Wabeka phansi ukulunga kwakho nobungcwele bakho ukuthi uma ngiza kuwe ngiphenduke ezonweni ngembeswe bona. Ngilunge njengoJesu phambi kaThixo. Wonke umuntu okholwayo uJesu umbethe lokho kulunga. Yilokho kulunga okwamukelekayo kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Iquestion ukuthi kwenzile ini lokho? Ngabe ubungcwele bukaNkulunkulu kuKristu Jesu buyakusebenzela noma bumelene nawe? Buyithreat kwishona ubungcwele bukaNkulunkulu. Uma singaphendukile sakholwa uJesu, buyithreat. Until sivume ukuze sisizwe uNkulunkulu. Ngicela sithobise amakhanda. Baba ongcwele, siyabonga kakhulu ukuthi uma sivula iBhayibheli wena uyakhuluma nathi. Siyabonga futhi ukuthi iphimbo lakho alifani namaphimbo amaningi emnyango. Sizwa ivoice yakho uma sivula iBhayibheli. Siyabonga kakhulu ngokukhuluma nathi namhlanje, uNkulunkulu wethu ongcwele. Sikuma level ahlukene ebudlelwaneni bethu nawe. Abanye bethu uNkulunkulu wethu omuhle kungenzeka ukuthi abakaqali. Ngiyakhuleka ukuthi ngomoya wakho ongcwele wenza umusa ubadonsele kuwe, bakhale kuwe ukuze basindiswe. Ngikhulekela thina esikholwayo Nkosi ukuthi usenzele umusa, sazi ukuthi senzelwe umusa uNkulunkulu ongcwele ongakwazi ukubheka ukungcola, osinikeze yonke into esiyidingayo ukuze sibe ngcwele phambi kwakhe. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele, usenzele umusa, sivumele umoya ongcwele ahole impilo yethu endleleni yobungcwele. Sivumele umoya ongcwele anqande izinyawo zethu ezonweni. Sivumele umoya ongcwele asigcilise ebungcweleni beqiniso, ukuze wena ukhazinyuliswe kithi futhi ukhazinyuliswe nangathi. Siyacela ukuthi ukwenze lokhu for udumo lwakho ngenxa kaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen.